money, Bible. Hi. Gang on my pool, my money. What's up, man, with the money? Right. I think it's about Votile. That's in my kupu gay. Aye. It is a bucket. It's in the man. My jazinto, my zenze gay. Hey. It is about Votile. That's in my kupu. It is a bucket. My jazinto, my zenze. It is about Votile, man. Aye. That's in my kupu. It is a bucket. Ay mazenze, ay yebo, kwenze njani, tekali ay ngamaseta itu, sasipumaga, washayeli ithupa, kimjimi kuta, ay noma kanjani, ay sayikutuza, sayitutuza, ay kwenze njani, ay kwenze njani, ay kwenze njani, yebo, tekali ay ngamaseta itu, ay sasipumaga, washayeli ithupa, kimjimi kuta, noma kanjani. Ay, say kutu, say tutu. Ay, kwenzenja. Ay, kwenzenja. Ay, bati seba katele. Ay, sugama. Basaba la makundani. Ay, sugama. Umeya bamchampele. Ay, bafuni zindu manji. Ay, bo, manji. Manji, manji. Bati seba katele. Basaba la makundani. Emisi bamchampele. Bafuna manzi manje manje kwete seba katele saba la makunda ikansela bayijampele bafuna manzi manje 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 bafuna ugesi manje 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 bafuna manzi manje 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 bafuna izindlu manje 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 bafuna ugesi manje bayibite seba Votile.
Manzi, manzi.